yo madami.
Big boss in the building. B to the E, to the B, to the E.
We, weekendi ufanya nini, zato ufanya what? Me, weekendi natunza kili, jabana makrom. We, weekendi ufanya nini, zato ufanya what? Me, weekendi natunza kili, jabana makrom.
Hi weekendi tunafanya nini, nini? Hi weekendi tunaenda wapi? Hi weekendi tunafanya nini? Hii weekendi tunaenda wa kwa nani, na nani, kwa nini, kwa nani, na nani, kwa nini.
Mabadi halo, warembo oe, nimekuja na do, nimeleta mone, na leo niko zone, Mr. Kistore. Pombe tupewe, sato tulewe. Hii weekend ni mimi na wewe, shika kamata, nipe nikupe. Wendo keta maros maua, ha? Tuneza data madadi tajua. Nipeleke slowly, bebu na niua. Chini down low, kishu na inua. Hii weekend, hii weekend, hii weekend tunaseti. Hii weekend, hii weekend, hii weekend usherati. We, weekend ufanya nini, sato ufanya what? Me, weekend natunza kili, jabana makrom. We, weekend ufanya nini, sato ufanya what? Me, weekend natunza kili, jabana makrom.
Hi weekend tunafanya nini, nini? Hi weekend tunaenda wapi? Hi weekend tunafanya nini? Hi weekend tunaenda wa kwa nani? Na nani, kwa nini, kwa nani, na nani, kwa nini.
Thursday, Friday, Sato, nipate kidato, nipate kwa class, nipate kwa chachu, nipate kwa bash, nipate kwa bar, nipati na ra, Kampala, Nairobi, na kesho nikoda, wanati, washkaji, maganji, vinywaji, zima zimeshika, zima zimeshika, zima zimeshika, zima zimeshika, tutaendelea baadaye. Zima zimeshika, zima zimeshika, zima zimeshika, zima zimeshika, tutaendelea baadaye.
We, weekend ufanya nini, sato ufanya what? Me, weekend natunza kili, jabana makrom. We, weekend ufanya nini, sato ufanya what? Me, weekend natunza kili, jabana makrom.
Hi weekend tunafanya nini, nini? Hi weekend tunaenda wapi? Hi weekend tunafanya nini? Hi weekend tunaenda wa kwa nani, na nani, kwa nini.